Rexy UG,
for real.
I'm never going back to the past.
Yup.
Moving forward to the future. Dream gang forever.
Yo.
We blow the game to the end. We kill this music.
Yeah.
I do my good
ocean. Yeah. Nina muka subuhi mapema. Nina homba munga nipatie siku njema. Hata kama wanachaka mimi simulema. Sasa hivi sina cha kusema. Nina homba munga saidie bibi wangu nema. Hii si maneno ya kucheka, lakini ninataka your life look better. Kama musichana yanafundisha kupika, kwa mani dunia hii inabadilika. Kuna saa za kufurahi lakini itazimika. This beans go slow, utaibika. I know you cry for blessings, man, shika. Raise the flag, raise the flag,
yeah.
Raise the flag, tunapambana. Raise the flag, raise the flag, raise the flag, raise the flag, tunapambana. Raise the flag. Nimeshika tama, nikauliza mama, akasema skati tama, nikuwe kama bwana, siwache kukazana, nataka pesa sana, kazi ndizo bwana, sisema pana, tunapambana, wanawake na wakijana. Beba menitosha, najua kukupenda si makosa. Upenzi langu ni mingi, tena ntazidisha. Kweli baby usiku silali. Nakuwa kama ninadhani wewe kila siku. Hata kama wanacheka nitakupenda. Walai wewe mrembo kama nyota. Kila saa nitafata wewe semo nenda. Kwa mani wewe ndiyo wewe nakupenda. Walai bebo menga, wanacheka minasa. Wewe ni ule nakupenda tena sana. Walai ntiwezi kukuwacha. Kuwachana na wewe labda ni hage dunia. Raise the flag, raise the flag, raise the flag, raise the flag, tunapambana. Raise the flag, raise the flag, raise the flag,
yeah.
Raise the flag, tunapambana. Raise the flag.
Yeah, you are the best, I'm the best, cause I have time to waste. Life is never easy, it's just a test. You talking about me, this is a dream, my chest. Yeah, I'm going high, never going down. Life is always high, but I'm trying to make it up. Going to my life, Dream gang, we wanna raise high. Rexy UG, I'm the best, I know. Eating UG, I'm the better one. Body else can come. I'm the better one. Life is never easy. This is what I know. We gonna blow, giving you some more. Yeah. Yo. Rexy UG. Dream gang.
Yeah.
We kill it. We kill it. We kill it. We kill it.